sizobambisa nawe dali
Ngoba yakuthanda we
dali Nina nawe Thina sizobambisa nawe